DJ Mentor.
It's DJ Bigness, baby.
Lights off. Speakers on.
You and I have something special, baby. Something we only see in the movies. You give me sunshine on a cloudy day. I see you in the dark, like comes my way. Nani tam tam, my bensi yona yoni pati ani. Tam tam, tam tam, my bensi yona yoni pati ani. Tam tam, your love.
Baby, I love you. I love you.
got you, babe, you got me, babe. I got you, babe, you drop me crazy. I can't deny, babe, you my lady. Yeah, babe, you my lady.
No sa amarira, watindi you mutima wanje.
DJ Mentor.
Ama gambo na ba na machenza fata gitari muchura chire.
It's very nice.
All I want is you, you, you. Nubo ndi muto,
my body, my heart is stronger to
my baby, my darling.
Our love is so endless.
Esengu sise na bubwane.
Sipita mahipe, ahuku no mudisha. I search everywhere but I didn't think it like you.
Ngari huyu wa mukurahe. So special, I'm cool, right? Baby, I love you. I love you.
I never seen girl like you, like you, like you. I never seen girl like you, like you, like you, like you.
I got you, babe, you got me, babe. I got you, babe, you drop me crazy. I can't deny, babe, you my lady. Yeah, babe, you my lady.
Fine, fine girl like you, with a fine, fine boy like me. You mean everything to me, girl.
Yeah, yeah.
Me right, I'm high using my wisdom.
Yeah,
yeah. Fungu ya mas,
no.
Anyere tibi no bisho. Ungeru kumbi wowe, ni wowe mbona gusa. Sinzi joa maye, baby. My baby, my darling, our love is endless. Yeah. Single season,
now we are getting married. I hope no more tears. I search everywhere, but I didn't think it like you.
Ngari huyu wa mukurahe, she's so special, wa mukurahe.
Baby, I love you. I love you.
DJ Mentor, the king of the streets.
Baby girl, you wanna be a star? Joroshe ngo kunyunguta bomba.
Kabisuko ambiye.
Kumugabu ngana nganje natamarira.
Nao fata microphone, ugaragaze. Iri kumakuna, irareje.
Nashaka kumva mama. Akajwi kawe mama. Unangra musingu jajinga yo.
Nikute Batman nanyu njenzu kya. Oh njenzu kya.
Innocent face aliko ibad.
Oh no ibad.
Sugar man, big man, mami wabana. Shitunganya pretty girl, daguwa mikro. Ishire kuri yo mande shatu bebe. Ishire kuri yo mande shatu bebe.
Pretty girl, giri soni. Baba girl, you fashion mike. Pretty girl, giri soni. Baba girl, you fashion mike.
Fendi on you, Versace on you, or makeup on feet.
DJ Mentor.
Yeah, I'm sure me baby. Uraza kusubira me your makeup. Umami wa majepo. Baby when I handle your matter. Uri sound is it and zengi zimbata. Oh baby don't worry, do fit the soundproof. Yeah, 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 yeah. Dawa
famous.
Uwa neighbor. Dawa famous. No komeza kufuki sina janje. No fatu waka zeze. Tango puka mje. Ushkinda jumpa baby.
Nikute Batman nanyu njenzu kya. Oh njenzu kya.
Innocent face aliko ibad.
Oh you know you bad.
Sugar man, big man, mami wabana. Shitunganya pretty girl, daguwa mikro. Ishire kuri yo mande shatu bebe. Ishire kuri yo mande shatu bebe.
DJ on 0721-802-167. DJ Minton. It's DJ Bangness, baby.
Killer.
Sugar man, big man, mami wabana. Shitunanya, pretty girl, nagua mikro. Ishire kuri, yo mande shatu, bebe.
Now,
ishire kuri, yo mande shatu, bebe.
Now, hear this.
Ghetto president, Bahati Tena. CMB president, presidents need love too.
Nikupeleke holiday wapi? Wanakufuata niambie wangapi? I'll buy you Marashia designer. I'll get you Gucci na Gabbana. Nikupeleke Mombasa ni marina. Zanzibari safari za kidiva.
Boo baby boo, I love you. Boo baby boo, baby boo, I love you.
Mi ukuwaga boss kama Rick Ross. Nimekafunga kama me and I ain't tryna floss. I know probably my tats got you paranoid. You thinking nah, he's just tryna get in my drawers. You probably right. Apart from, I'm just tryna hit it for life. I been with hoes now, I'm just tryna get me a wife. Girl, I'm in love with you and I put it on my mama. Dem suri ka jini, kipini kwa kitov. Juu ya crop top na kimini na manisha na chusema, but I'm perfect. Ila kwa imani na duo njema, together we can make it happen. Mama olivo nishika, gangsta nime lainika. Ukikuwa naitika, ujanja sina. Haran sinemoli, let's journey santuli. Baby boo, I'm in love with you.
Boo, baby boo, I love you. Baby boo, I love you. Baby boo, I love you. Baby boo, I love you.
I love you, baby.
It's DJ Bangness, baby.
Beautiful, una niumiza.
Why you hate me?
Siwe wangu tufanye miujiza. Na vile body na go, macho ina roll. Na vile body na go, macho ina roll.
Mpaka cows in a tow. Na kama sita yuna kesho. I done seen heaven.
Yes, my baby.
Girl, you got me high. High kama niko juu ya kete. Let's go. Na kama sita yuna kesho. I done seen heaven.
Baby
my girl. Girl, you got me high. High kama niko juu ya kete.
Baby boo.
Kwa gato ti tugaheza tukitosora.
DJ Minta.
Iyo uri muwibazo utagiri chefo na ruguru. Niwihi vinoko rinda maze wongerezi nguvu. Birashika tukabura bacu, tukarira tukabura impamvu. Kwiheba ukamenga ni vyacu, maze ukabururo mugwamfu. Hari ubundi buryo bwo kwiryohera ukirekura. Kiwagira ugata uraku kuye kuwa o kora kumutwe manuka 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 kora kukimono manuka 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 kora kumavi manuka 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 uchizunza uzunze zunza 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 kora kumutwe manuka 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 kora kukimono manuka manuka.
hear this.
Hakuna mwingine wa
maadili penzi. Ningependa tuelewane, kiburi kisi nikosanishe na
wewe. TSD Music.
Ni washa pare na sikushika nare, ukanisema kwa jirani kwamba mimi kisirane, aibu za hadharani. Vile penzi hatari, njo unipe amani kama hapo zamani. Mwambie nampenda, oh yeah, oh ya mtamani, bado nampenda ukimwona. Mwambie nampenda, oh ya mtamani, bado nampenda ukimwona.
napenda karoti, ulivo wa moto umenipiga shoti. Twende tukacheze bango, mama it takes two to tango. Tiko mwenyewe na miniko jamo.
Kula moja moja nota mwakaranga, kwa mauno yake ya ganda penzi ya tanga. Gozi nyororo mtoto wa kidosi, piga picture insta ni kuposti. Simiti imekauka roboti,
mazimongo zake mambo nijieleze kiwana.
Anaocheza kayamba, kiunoni anashanga, anajua kama danga, kairoga kwa muganga. Embe dodo, jamani langu embe dodo. Embe dodo, jamani langu embe dodo. Shingo, amosha wahiwa mwendo na mitindo kama Rosie Huntington. Shavuni hizo timpos azijani acha salama. Mama, ulivyo simple aujapaka ta mascara.
Sinasema kifesi anata pimpo, ndefu yake shingo juno kama City ya Lincoln, macho yake kama ya chinko.
Jujua ane bere tuona, ane uwe na tufaa, ane uwe na tupenda, ane cause you're beautiful mama. Unaomba tujua ane bere tuona, ane uwe na tufaa, ane uwe na tupenda.
Shida,
I guess I'm in love, I'm in love, in love with you. I guess I'm in love.
Too hurt to find, let me give you real love tonight.
mashure kujibamba na kangoma wa kistone.
DJ Mentor,
you already know. Sema kitu unataka mama, taja kitu unataka sasa. Kani kuku inapatikana, leo leo tumefunga chama. Sazile tuko kwenye keja tunadozim, wengine waki kujangana kujiporim. Alafu nime kuja donza sundaporim, nimesha panga vile tuta kwa siboring. Leo lazima tunapati tena, kupati afuta pati ni kupati tena. So Mr. DJ na hii utaicheza tena, na tena, na tena, na tena safi sana. Yeah.
Ise, ise, ise tete, ise te wanna speak ni masekete. Ise, ise, ise tete, ise te wanna speak ni masekete. Ise, ise, ise tete, ise te wanna speak ni masekete. Ise, ise, ise tete, ise te wanna speak ni masekete.
Easy.
Madam, madam, basi sukam, sukam. Usijam, sijam, niko kwa jam na kam. Kwa samani bwana wa mandevu na gam. Niko na kijana ule mrefu msudam. Na nimekuja bila driver pia. Alafu, wengine wameshika za mabia. Alafu, agiza kitu mimi ntalipia. Lipia, lipia, lipipi, pilia, papapa. Leo lazima tunaparty tena. Afuta party ni kuparty tena. So Mr. DJ na hii utaicheza tena. Na tena, na tena, na tena safi sana. Yeah. Ise, ise, ise tete. Ise te wanna speak ni masekete. Ise, ise, ise tete. Ise te wanna speak ni masekete. Ise, ise, ise tete. Ise te wanna speak ni masekete. Ise, ise, ise tete. Ise te wanna speak ni masekete.
It's very nice.
Munapenda ngoma kali. Ati leo watu lali. Ni kukata tu makali. Na madem na mateli mnafilaje. Unapenda ngoma kali. Ati leo watu lali. Ni kukata tu makali. Aire, aire. Munapenda ngoma kali. Ati leo watu lali. Ni kukata tu makali. Na madem na mateli mnafilaje. Unapenda ngoma kali. Ati leo watu lali. Ni kukata tu makali. Leo lazima tunaparty tena. Afuta party ni kuparty tena. So Mr. DJ na hii utaicheza tena. Na tena, na tena, na tena safi sana.
Kwenye giza kana waka kamata. Na kiuno ndo nataka kamata. Unipenda kakipenda si complain. Katoto kakiuza si bagain. Kako clean, kako fresh, kako sawa sawa. Kana wakata kuliko Kenya power power. Ukika cheki cheki. Nikika gusa gusa. Looking for a shorty with a good look. Sawa. Kakusakata denge kakalipso. Looking for a cool sweet shorty. Ule demotani tesa na maringo. Machokodo zimejazwa na upole. Pole.
Nita.
Niko guilty.
Love shani teka niko tukamiti. Daily niko kula tukamiti. your trunk.
Eti nimemlambisha, ananambia chumbeza. Tena nikizidisha, ananambia koleza. Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza. Japo imethibitishwa, ila itampoteza.
Ikipanda ni bala, ikishuka no hatari. Asijepata madhara, akitaka nampa aisukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia
sukari,
nampatia
sugar sukari,
nampatia.
Very nice.
DJ Mentor the Spin Guru, M-E-N-T-E-R.
Kilianja ju njasifanyi ajizi, na mjazi aja ju jana vitanga wizi, yeah. Baba chanja chukua vyote chukua, vitafune ganja ganja chakua mwaya chakua, ujibusti na karanga tuliza na kitumbua, ila kiadhari na majanga we usige ukaugu wa mana.
Ikipanda ni bala, ikishuka no hatari. Asijepata madhara, akaikosa na hali. Ladha yake msala, shira ya kizanzibari. Na misi mjimi wala, akitaka na mpa. Aisho, kakari, nampate shuka sukari. Nampate shuka sukari, nampate shuka sukari.
Carolina give me fever, your body make me wanna shiver. I see your picture love a Twitter, baby you look so familiar. When you wind in the club, running around, girl you make your money count. You go make a bad man go to the bank, empty account. Oh yeah, yeah, never leave me alone, baby girl never leave my life. Oh, everywhere you go, anywhere you go, if you change you go break my heart. Oh, baby oh, baby oh, would you ever consider me, baby oh? I'm gonna change your life, yo, baby oh. Zaguru kundo, baby, bikuchange.
It's DJ Famous, baby.
On your calendar, baby, love you on my agenda. I take you to Kigali, kule wali. I will show you my people.
DJ Mentor.
Dance with my people. I will show you my people.
Boy, I got you. Don't let me down. Boy, I got you. Don't let me down. Boy, I got you. Don't let me down. Boy, I got you.
It's DJ Venus, baby.
Oh, yeah. Yeah, yeah. Girl, you gon' shine every day. Every day, I gon' make it your day. I make you priority. Mwereke kwa rijewe muti. Early morning, I'll be your cover. This love will never be over. Your mother could be my struggle. I go show you la vida loca. Put me on your calendar. Baby, love you on my agenda. I take you to Kigali, to kule wali. I go show you my
you're such a man, no, and I don't like it.
But on a day to Canada, baby, I don't like it.
What about the lipstick on your shawty?
Baby, what lie? Did you hear anything about it? Who can you check it on a day? Una perepe, una dani mitamba sekete.
You're such a liar, liar.
Nataka kukumua zivu mui Wana mina kufa mami
Ukini cheki tunade Una pere pere Unatani mitamba sekete
Ukicheki jam una pere pere Unataka tupu mpa sekete
Baby you tangi zi tangi tangi You have my love, my love, my love
Baby una hanya 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 You're not my love, una hanya hanya
Oh baby
Kipenda mtu, mweleze kwa kweli unamuyanza Usilete zogo, maneno maneno yanaumizaga Basi tunde pole pole, mapesa magari uja pole pole Basi tunde pole pole, pole pole yeah. Baby kamata, wewe ndiye nataka baby Baby kamata, wewe ndiye nataka baby Wewe ndiye nataka baby Basi shikilia, shikilia baby shikilia Boya shikilia, shikilia baby shikilia hey. Rambo ni nzuri lakini walahi Bono na ringaga Ngozi laini nyororo lakini Bona mavisanga Wacha kudindanga, wacha kudindanga Ae Wacha kurindanga, wacha kurindanga, ae Wacha kurindanga, wacha kurindanga, ae Wacha kurindanga, wacha kurindanga, ae Tune na wakati wake, usichape, ye ye Shika mtu wako, usimwate, ye ye Tune na wakati wake, usichape, ye ye Shika mtu wako, usimwate Yeah, yeah Basi shikilia, shikilia baby shikilia Boya shikilia, shikilia baby shikilia Ewe shikilia, shikilia baby shikilia Boya shikilia, shikilia baby shikilia Baby kamata, wewe ndiye nataka baby Wewe ndiye nataka baby Baby kamata Wewe ndiye nataka baby Baby kamata Wewe ndiye nataka baby
Ate on the pit
Sangu so kuraba Nakoma kukuraba kubathi beya Nakuyanga ndabo nkeneka Tute wetu akuma Mda mutima gwangi waleka momuliro mpulira mbabuka
It's very nice
Mfute na crazy Kaka nilira mumagula mlazy Sika bata kumugati bread Kiri zambele mkwano go friendly
But don't
kulo zangako ngosunga nkurinze ngampeke ya tulo ye gwe green gwe tosomanga ko muta wa balunjo bo muno obukombu
yeso mama ona nyuma ne wa yesi balesu yoka
it's very nice
Tunapiga kelele Tanashika penyewe Dodo kimango tovo 1.5 Tovo from design ya omo mse you guy my guy Tukundaka sika makawa na machaji no mine Tulisaka tukapata yondo tamu wa life Tukuma vitu Tunaserireka ni kopi mana wazimu Masha bila pesha kujivinjari muhimu Na shingi kutesa yuzi area muatibu Pori kona pesa ulenje kona takitu Spending, spending Sako luanga ndogo ya mabranchi, branchi Suzu waga zoko tuki step in the scene Imba mdogo mdogo tuki let in Kastima kuna mseko na makasiriko Tuki kapopa kuna kurudisha kifuniko Mwaga kadotu ya wahenga kama Stephen Biko Alafu choki unatembeza adiko koriko Tanya kutiko na mashelenge Niku serere kango kwa na mawezere Tuna serere kufleme jama pekele Niku serere kana piga makelele Tuna serere, serere, serere Serereka Hapa kame waka tunateketeza Kula sababisha tunatekeleza Kesa ndo kusema tumetengeneza Serereka, serereka Nengiza baridi mnatetemeka Ukijoma picha inaeleweka Nivile kameshika ni kuserere serere.
Serereka, serereka Hapa kame waka tunateketeza Tunasababisha tunatekeleza Kesa ndo kusema tumetengeneza Serereka, serereka Nengiza baridi mnatetemeka Ukichoma picha inaeleweka Vile kameshika ni kuserereka Handa meza leo hatujali Ukitaka vuta shashamani Hatutaki vita haja gani Watu washikani hadharani Tujivinjari Bila maswali La usiwori Kuna makali
Serereka, serereka Hapa kame waka tunateketeza Tunasababisha tunatekeleza Kesa ndo kusema tumetengeneza Serereka, serereka Nangiza baridi unatetemeka Ukitoma picha inaeleweka Nivile kameshika ni kuserere
Serereka, serereka Hapa kame waka tunatekeleza Tunasababisha tunatekeleza Kesa ndo kusema tumetengeneza Serereka, serereka Nangiza baridi unatetemeka Ukitoma picha inaeleweka Nivile kameshika ni kuserereka
Nimezuba Juu yako msupa Nataka tuende supa Tuka buy items Baby usi tense I got some words to tell you Ziko kwenye sentence Penzi lako kwangu kotibana Imenipa life sentence girl Ine nyako mahero oh Agaro muna teni dala Hebu nipe mikono Baby you know Nimi na we Ine nyako mahero oh 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 Adoro muna teni dala Hebu nipe mikono Baby you know Ni mina we Mina we Mina we Nasema mina we Mina we Mina we Nasema mina we Toto ringa Toto ringa Toto ringa Nasema ringa Juni mina we Toto ringa Toto ringa Toto ringa Nasema ringa Mengi kama nywele lama itashuka Watashudia tukivishana pete Si watashuka hey, Nitakuwa na wewe leo leo Mpaka kufa Tunanifa Ninakufa Tunafaana aye Project Yako fame kingangalito hey, Sita kucheza misi chicharito Tuende mdogo tu kidespacito aye, Hakuna leo kumwaga jasho Project Yako fame kingangalito Sita kucheza misi chicharito Tuende mdogo tu kidespacito Hakuna leo kumwaga jasho aye, Mina we Mina we Mina we Mina we Nasema mina we Toto ringa Toto ringa Toto ringa Nasema ringa Juni mina
nipe mikono, baby, you know Koje yako femi kingangalito Sita kucheza misi chicharito Pende mdogo tu kidespacito Hakuna leo kumwaga jasho Project yako fame kingangalito Sita kucheza misi chicharito Twende mdogo tu kidespacito Hakuna leo kumwaga jasho
Ringa we
Nasema ringa
Ringa we
Toto ringa
DJ Menta, the king of the